I'm ready, come shall you always be my baby. Wachana na hangu, wana kuchanganya na mangeli. Tulianza utoto ni pezi letu silogeli. Cheki vile na kumbina my lady. Kila kitu nataka nitafanya my baby. Popote utakapu tutaenda my lady. Zahie watu uto wawe my baby. My lady, my baby.
Kama ni baraka za wazazi, tumekwisha zipata.